Angeke ngithi ngiyofana nawe, angeke ngithi ngiyobakhona njalo, angeke ngithi sofa silahla le, ikwe mama ngothando. Ngijabule ngijabule, okwamanje ngijabule ngijabule. Darling, I'm so happy now, I'm so happy now, nawe. Oh, ngijabule zanzane, I'm so happy. I'm so happy now. Oh, ngijabule, ngijabule. I'm so happy. Oh, ngijabule nina. Ngijabule, ngijabule.
I'm going to sofa slash and listen to